Ndagomana akubwira ko urukiko rukuru rwajuririwe n'ubushinjacyaha ruhamije umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan ibyaha bine, icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro bimbano, icyaha cyo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru, icyaha cyo gusuzuguza cyangwa se gusebya abayobozi, ndetse n'icyaha cyo gutambamira imirimo yategetswe. Ibyo bikaba bikomoka ahanini ngo ku gushyamirana n'abashinzwe umutekano mu gihe cy'amabwiriza ya COVID-19, igihe igihugu cyari muri guma mu rugo. Ku bijyanye n'ibihano rero, nk'uko warukibajije, umucamanza amuhamije ibyo byaha avuga ko Cyuma Hassan Dieudonné agomba gufungwa imyaka 7 muri gereza, akishyura ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga, ategeka ko ahita afatwa agafungwa.
Ko mu kanya wari muvugana n'umwunganira Maitre Gatera Gashabana, wabamenye ikigiye gukurikiraho ubungubu?
Ikigiye gukurikira, Maitre Gatera Gashabana ambwiye ko kuba yajya mu rubanza rwose ngo agire icyo aruvugaho bigoye, na cyane ko atarahari urubanza rusomwa, ariko ambwiye mu magambo make ko baza kujurira Cyuma Hassan Dieudonné. Mbere twari twavuganye ambwira ko atishimiye icyemezo cy'urukiko kandi ko nyine bazajurira, ariko nyuma ubu tuvugana nta minota 5 ishize ambwiye ko inzego z'umutekano, yaba igipolisi ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bariyo. Gusa numvaga tuvugana ameze nk'uwikingiranye, ambwiye ko abari bagiye kumusezeraho bose bahise bababoha, ariko noneho Cyuma akavuga mu ijwi rivuga ngo nibamureke n'ubundi basanze ari kuzinga imyenda kugira ngo ajye kubahiriza icyemezo cy'umucamanza.
Urebye ibi byahahamijwe n'ibi bihanakatiwe, bivuze iki ku byerekeye imitunganyirize y'imikorere y'umwuga w'itangazamakuru n'ubwisanzure bwaryo mu Rwanda?
Ikibazo ndabajije umwe mu banyamakuru bari bahari witwa John Williams Intwari, nawe akorera umuyoboro wa YouTube witwa ireme.news.com ndetse na Pax TV, ayambwiye ko iyi ari intambwe isubiye inyuma ku rwego rukomeye, kuko muri we yavuze ko iyo Cyuma Hassan Dieudonné ava muri gereza, ariko yava muri gereza agakora inkuru za zindi uyise ko ubutegetsi bushima, ntabwo bagombye kuba barajurije. Akavuga ko rero ari icyuho kwitangazamakuru ku kuba Cyuma Hassan Dieudonné gufatwa nk'aho yashoboraga gutinyuka, agashima hahandi abandi banyamakuru batinya ko ubungubu bitazongera kubaho.
Eric Bagira Ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, urakoze cyane kuri iyo nkuru tugejejeho.
Ndagushimye nanjye, Mutagoma.